African princess Nandi Osiamboka Taboro King Lufango Paparapa
Ali dance
Enjoy
Na sweetie koko Penzi kidani nitunzie Na kesha popo Kulinda vidanga visibie
Anita Chamara
Nadeka mwali Nideke zemie Wahala Wani kosharo wo, wani changanya.
Changanya, she get crazy.
Did you still like?
Changanya, nasuiko.
She yabo maka kole kamundo ki.
Abena show.
She yabo maka kole kamundo ki.
Kama mvua ma.
She yabo maka kole ka terroriste. She roke wapi? Nana zale we. She roke wapi? Nana zale we.
Oh.